Kachumu ni sanda kajara kheni viwa ifando ramoja kasujirta ni diada. ቪኦኤ ፋኖ ሮሞ ውጣታ ግጅማታት ገልገል ሰዓት ለማውራት ከአክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲዳሚ ለማ ዲዳሚ ሸንሶ ዶሜ ተኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ረጀቀሶ ጅርታኒ ጅማታ ጋይቲ ዲዳሚ ተኮ ብርኹም ለማ ዲዳማ ኬስ ሊር ቪኦኤ ፋኖ ሮሞ ጨቀሶ ጅርታኒ አንሶራ አላፈት ወነረ ቀምን ኦዱንጀል ቀምና ጀላነነትም እቺዋና ፈደበር
አጥሞልተን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ ኦዱን ጅማታራፍ ቀምንኩኖ ጆ ባይደን ሲያሳ አሜሪካ ከሰ የሮ ወጋሽን ተመትጥያቱ እገቱረኒ ቦደ ከሚሰ ከሌሳ ገልገል ኮራ ዴሞክራቶታ ረት ፕሬዚዳንቱ ማፍ አከዶርጎማኒፍ ጋፊዲያት ሲመተኒጅሩ ፓርቲ ሪፐብሊካኖታ ራከታ አን ዶናልድ ትራምፕ መርሳ ዱራፍ ዋይት ሃውስ ከሰ ከቱረንታውስ ፍለኖ ሰዳሰ ሰዲ ቡሌ ከኛ ገገፈም Angora Busuf Yeronsa Amajedan Biden Tokumma qabachu nidandenya inta asimmo baradu kana America ke satte mulate nicena kajedan Biden werer virusi corona gadibu udide wojjetonni miliona heddun hojisani akkadaban goderratti soda qala abdi umaniyo desuoton tane dugajiru himu bua adda exifachu manna hunda walingau kajedu labsanijran United States weerara virusi corona facisuuf carraqi gootu keessatti gargaaruuf karoora kaqaban ta'u demokraatota bakka bu'uun kan president Abdul Goman Joe Biden ibsanii jiru yeroo haganaa boodalle presidenti chammayu karooran qabu angaru qabaa jedhan karoorri kunis guutummaa biyyatti keessatti afaaniif funyaan aguugu yookaan maskii kaachuun dirqama gochuu kajedhu kan of keessaa qabuufi qorannaa battalumatti ba'iinsaa mul'atu gaggeessuudhaa jedhan kana malees United States keessatti waan wal'aansa fayyaaf oolu oomishuu dabaluu kajedhus karoora koo keessa jira jedhaniiru manneen barumsaa banamuuf haala mijataa ta'e jiraachuufi innis ga'aa yookaan quubsaa akka ta'e namirkaneessa jedhan United States weerara dhukkuba COVID-19 namoota qabamanii fi du'an hedduu qabaachuun addunyaarratti sadarkaa duraa qabattee jirti. Pireezidaantiin United States Donald Trump duularra deebi'aa pireezidaantummaaf na filadhaa jedhu kamisa kaleessa magaalaa Old Forge kan kutaa Pennsylvaniyaa keessatti gaggeessaniiru. Magaalli kun bakka dhaloota dorgomaa isaanii kan Joe Biden irra fageenya kiloomeetira 9 gadirratti argamti. Joe Biden pireezidaantummaaf dorgomuuf kan paartiin isaanii dhiyeesse ifatti tuun simatiin sa'aatilee muraasa dura Trump duula filannoo kana gaggeessan. Trump haasawaa dhageessisaniinis Joe Biden waggootii darban 50 Ameerikaa fiixaan ba'iinsa dhabsiisee jedhaniiru. Kunis kutaa Pennsylvaniyaa kan filannoo baatii sadaasa dhufuuf akkaan barbaachisaa ta'e keessa deeggarsa jabeeffachuu irratti kan qiyyaafate ture. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wiixata fuullee keenyaa jalqabee biyyootii adda addaa keessa ka jiran ambaasaadaroonniif diplomaatonni Itoophiyaa wixinee imaammata alaa irratti mari'achuuf Finfinnee keessatti kan wal ga'an ta'uun ibsameera. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa ambaasaadar Dinaa Muftii 72 ibsa tuuta oduuf kennuuf waaman irratti imaammata deemsa seeraa hordofuun raggaasifamuuf jiru kanaafi dhimmootii biroo irratti dubbatuu jedhan. Walga'iin kun kan baratameef waggaa waggaan kan gaggeeffamu ta'uu kan ibsan ambaasaadar Dinaan itti fufanis akkas jedhan.
Izzii sirsabaale ambaasaadaroochinnaa yoo masraa beet yesraa halaafiyoch.
Walga'ii kanarratti ambaasaadarootaa fi itti gaafatamtoonni hojii kanneen waajjira guddichaa keessa jiran hunduutti hirmaatu. Ergamni dipiloomaasii qabnu nagaa waariinsa qabuuf bu'aa hundaaf ta'e akkasumas badhaadhina biyyaaf mata duree jedhuun gaggeeffamaa jedhan. Walga'ii kanarratti hojii hedduutu hojjetama ka jedhan ambaasaadar Dinaan hariiroo alaa Itoophiyaan qabdu fooyyessuu dabalatee imaammata gurguddoo ka biyyattii irratti hirmaattotaaf leenjiin akka kennamu ergama dipiloomaasii kan waggaa gamaaggamuun ka jiru ta'uu ibsan. Karoora waggaa 5 jiru irratti mariin kan gaggeeffamu ta'uu fi daawwannaan misoomaa dukamiif naannoo Adaamaatti kan gaggeeffamu ta'uun dubbatameera. Dhuma irrattis parking ottoda watani qama olanan qajel famni hoji kakenna muftaun ibsamer gamakanin ethiopia masri sudan hidalaga baya lalchise maringa gesen jalqaba musa kanibsan ambassador dinan sadarka kanar ge rajde dubachuf wanqaba taman injiru jedani bai argame modenyatti ifatti kallafsinu ta ajechu sani malaska chama finfinne ragabaser Fajainni virusi corona kan Ethiopia keessa kan ammandura baatile mul'ata turerra caala dabalusa director dhaabbata fayyaa ummataa kabiyyatti Dr. Ebba Abate Ibsaniru ministeriin eegumsa fayyaa kan Ethiopia dhukkuba COVID-19 irratti duula torbalama lafsunsaan yaadatama kunis abbaa warra miliyoona 17 dhaqqabuuf akkasumas kuma dhibba lamarratti qorannaa gaggeessuuf saganteeffatee ture qorannaan kunis isa akeekameef kuma dhibba lama caala gaggeeffamu Dr. Ebba fi gareen dhukkuba COVID-19 hundeeffame VOA'f ibsanii jiru marsaan lammataa qorannaa kanaa hanga baatii hagayya dhufutti itti fufaa jedhameera kunis labsii hatattamaa siyaasaa fi dhimmoota hawaasummaa irratti hirkatee akka ta'u ibsameera jechuudhaan eedan garramo gabaastee jirti torbanneen dhufan keessa lolaa kan ilaaleen yaaddoon akka jiru komishinni hoogganaa hojii dhimmoota yaaddoo bala kan federaalaa beeksisee jira finfinnee fi direedawaa dabalatee biyyatti harka caalaa keessatti kanneen balaa lolaan miidhaman akka jiran ibsameera komishina kanaaf daayireektara quunnamtii ummataa akka ta'an obbo Dabbaba Zawdee VOA'f akka ibsanitti jandoon roobaa lolaa uumuun torbanneen dhufan keessa rakkoo fayyaa geessisuu waan danda'aniif of eeggannoon akka godhamu gaafatan akeekkachiisi lolaa kun baatii bitooteessa darbee kenname akka turee fi lafa balaan kun dhaqqabeetti kanneen miidhamaniif sa'aatii 72 keessatti deeggarsa gochuuf komishiniin isaanii danda'u obbo Dabbaban ibsanii jiran sababa lolaa kanaaf iddoo tokko tokkotti namni qeerraa godaane akka jirus ibsaniiru bulchiisa naannoo Afaar keessatti namoonni miidhaman lakkoofsi isaanii 67 kan ga'e yoo ta'u torban kana keessa bulchiisa Dirreedawaa fi bulchiisa naannoo Somaalee keessattis miidhaan dhaqqabuun beekameera. Lafa midhaan dhaqqabe bulchiisa naannolee hundaaf deeggarsa godhamuusaa obbo Dabbaba Zawdee ibsaniiru sababa caamaan kan miidhaman lammiiwwan 7 million caalaan akkasumas sababa adda addaan kanneen godaanan deebisanii dhaabuun qooda mootummaa qofa akka hin taaneef lammiin biyyattii kamiyyuu keessatti akka qooda fudhatuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamuuf jiruu fi hojiin namoota sagalee kennan galmeessuu irra jalqabameera. Hojiin galmeessuu kun guyyoota 8 kan itti fufu yoo ta'u lakkoofsi namoota sagalee kennu jedhamu 2,600,000 ta'a jedhee kan tilmaamu ta'u komishinni filannoo naannoo Tigraay beeksiseera jechuun Mulugeetaa Tsubahaa gabaaseera. Biyyoota 15 miseensummaan kan of keessaa qabu hawaasni dinagdee biyyootii Afrikaa gama dhihaa yookaan ECOWAS irraa jilli tokko har'a maalii keessatti waraana pirezidaantii biyyattii fi aangoota kabiroo aangoo irraa buuse waliin dubbachuuf jiru. Waraanni kun kibxata darbe kaasee pirezidaant Keeyitaa akka hidhetti kan jiru yoo ta'u hoogganni ECOWASis akka pirezidaanticha gadhiisan gaafataa turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Waan gumiin itti kuufteetti dhugeeffattee eebbaaf galaa ta'anitti kennite fudhatetti hojii dabre Joe Biden namni paartiin Demokiraat pirezidaantummaa Ameerikaatiif filattee Tiraampiin walitti gad rakkifte. Joe Biden itti aantus akka Kamaalaa Haaris waliin pirezidaanti Tiraamp irraa mootummaa fudhachuuf wal dorgomuu jira. Biden namganni 77 pirezidaanti Tiraamp namganni 74 Biidenii fi itti aantuun isaa Kamaalaa Haaris horbii yoolessa paartii isaanii DNC guyyaa 4 televizyiinii irratti mari'achaa ba'an dhumati irratti eebbisanii hojjetan itti kennan. Akkumitti gaafatama kan itti kennaniin namis waliin dorgoon pirezidaanti Tiraamp dubbiin qancarsuu dabre. Balaa guddaa Ameerikaan keessa jirtu kana koronaa yuunuu irraa dhowwuu hin dandeenye jedheen Biden Tiraampiin.
Our current president has failed. In his most basic duty to the nation, he's failed to protect us.
Pirezidaantiin keenya amma kunin hojii isa taasisan hojii jabduuyyuu biyyaa hojjechuu hin dandeenye. Dhukkubama Ameerikaa dhufanaayyuu irra dhaabuu hin dandeenye. Dhufeenya Ameerikaa tunin waan dhiifama hin qabne jedhu. ቁልጦታ ፍደገርተው ቲፓርቲ ዴሞክራት ውያ ፍራን ሆርት ቴሌቪዥን ይረታን ሱንቲ ወራማንታ አሜሪካን ኬስ ጅርት ኩኩና ሚሲለም ኩም ድብ ተኮቲ ፍኩም ተርባታ ሚያፍሩ ጫላ ራፊት ጅሬነና ሚሲ ኸናሚ ሚሊዮን ሶዶማ ጫሉጂ ትራቤፊ ወለዱ ማሪያታን ኩኩም ሆነ አሜሪካ ጎስ ሀብ ተኮረ ተከመለ ጀባት ለሚ ጎሳ ሚዳሙ ጅራቹም ሞ አካ ከማላ ሃሪስ ለሚ ጆ ባይደን ኢታንቱ ተልፋቴት ኢንፍላቴ አክሲን ጅትቲ ጫሳ አሜሪካ ኸይ ጅሩ ተካና.
And this is not a coincidence. It is the
Tunani wa waler boyemit chaasa sanyin jaramet tanandu fejet. Akijej president America khaduri Barack Obama ti president Trump namujjecha guddatemit. Manjennani imbehu fakkan. Artin president Obama Michelle Obama ammo afan gababo ni Trump. Namnu fe nu ta undendo. Manjennan akisa tokkono mait.
He simply cannot be who we need him to be for us.
President Trump leni namis wali ndergum Joe Biden dubinu jala bus. Kanjeden ጆ ባይደን አኩም ፓርቲሳ ያር ሶሻሊስቲካ ያር ሶሻሊስቲካ ግብራን ማደባላኒ ደልደል አሜሪካ ቢያላ ተፈኒ ፍዋን እዱ ጀለዱበት ፍራኖም ቢታና አሞ እኑት ግሬን ቢታና ወልቃ ባማዳለሞ መልተየ
ሚ ዊ ዊ ዘ ዋል ቢትዊን ዘ አሜሪካን ድሪም ኤንድ ቶታል ኢንሳኒቲ ኤንድ ዘ ዲስትራክሽን
አና ኢሳኒፍኑ ወረገለ አሜሪካቲፍ ኦብጁ ደረገር ገርባሴት እንበኹ ራኤ ጉለ ተንመለለ ቢይቲ ጉዶ ቢይቲ ጀብዱን ቱነኒ አከዱኛ ኸይሰን በነለ ነሚዬ ጉደንደው ኑጀለ ፎር ፓርቲ ዴሞክራት ካነራት ዋን ሄዱ ማሪያታን ጀሮገዩት ሲያሳ አሜሪካሞ ፍለኖም በረናቱ ነኒ ለሚ ኮሮናፊ ሙልቺን ስትራም ገርገሪላለቲ ኤንትሩ ኑጅራ ጀሬቲን ሄሬፊ ኡፊ ሙርቴፈ ከዳን ሎለስ ደብሪያ ሲቲ ኢትዮጵያን ነምኩ መድዊት አኮገዩት ፈያቲ ቡልቾቲና ኖ ጀራኒቲ ወሪ ደምራለቲ ኮሮናሞ ማኒዳ ከሰሙ ሙለቹ ጅራቹን ይሳ ቢኩኒኒ ፍላና ሞልቲ ቱላን ሄዳኒ ፍላና ሚያክ ማለት ጉባቴ ለማኸ ሰለቲ ወባላቹ ኖሉ ጀራኒቲ ሶዳ ጉዳጀር Simon Marx sito dutana batun werge jibennetim
Ethiopia keset erga covid 19 argame qabe angeje afuritti walta wallansa virus hi corona magala zuwai kesa wan hujjetan heddun turre jedu hogganan nerso tagamasi dambal qasim kamirgalami won oromof qabsa ture welisa be kama artist haacalu hundesa ajje famusan boda ho karaka ingeru hal jiru jijirame heddu ko ummanne kanan kan kai kuma an kan lakawa manni hidaman yo tikkate namonni ibbata kof torbata mi saddeddu an jedan dambali fojjettonni fayyaf angawonni nanno akajedan ittidamtonni kun hangi tokko virusi coronaan qabamaniru yero amma virusin kun darantamsa inna yaaddo jedun hidamtonni kun akka qorataman taasifama jira jechuudan obbo dambal radio sagale america timan
kanandura jiotan sedan darban kesatiro
in the 3 months since COVID-19 began
covid kula sagal argame baati sadi kesatti namala maqofatu virus e coronaan qabame torbanen darbani qabe garu namota digdami sadi qabamu sani galme sine manayda kesa ergeje qamnikun kae as namota ibato ko shantamatu kutato ko kesatti damu kanafi kan namonni manayda kesatti virus e coronaan qabamani jedan gareleen mirganama kajedani tangawni ethiopia wotabaji digdami saddet erga caalu najefa meboda misensota garele mormituf gazete sota heddu himanna miturattin eatin yero deraf hidani jiru mannen hida waltalen hida kan yerof mannen barnota akkasumas kusa me shale ke satti namonni humnan ol heddu milan hidamani jiru jedu gareleen mirganama kun motumman ethiopia ወከረ ዱአ አርቲስት አጫሉ ቦደ ደቀበ ከን ቅንደስ አድብሊሱማው መተ ትግራይ ጀዴ ህመቱስ ቀብሳውን ፈረሞቱማፍ ሚሴንሶን ንገሬ ለሞርሚቶ ኦሮሞ ገሩ ወከርሱን ከን ተሮርፈም ሞርሚቶ ተኡካምሱፍ ከን ሆጀተሜዳ ጀዱ ወገናን ሆስፒታል ዘዋይ ጅብሪል ሸርቢ ዋይ ኮቪድ ኩደሰጋል ለሞተ ሂዳማኒ ጅራን ግዱ ተምሰኡሳፍ በላን ቀቡ ቪኦኤፍ ብሰኒሩ
totally chunni dendama hagama
following
some artists
erga hacalu ndwe boda je qama umamen namonni dun virusi kanan qabamu sani galme sine jirra dubartonni sadi virusi kanan qabamani magala dio jirut ergamaniru namonni tedabala qabamu sani ni shakkina kanaf qoranna tedabala gegge sa jirra jadan kanen virusi coronaan qabaman kesa tokko gazete sala mi kenya yasin jumati ወልዳኑ ዱጋባስቶ ተብዮቲ አላከንጋምፋ አፍሪካ መንምርቲ አከኒ ወቢን ገዲፈሙ አጃጁስ ሂዳከ ሰቱርሲ ሰሙሳ ሞርሙዳን በተለ አከኒ ገዲሰሙ ኢየቴ ቱሬ ከሚሰከለሳ ዋልታ ከመቱማ ለሞኒ ኮቪድ ኩደሰ ገሊን ቀባማን ከሰቱርሲ ፈመኒት ኤርገሜጅራ ሚኒስትሪ ነጉም ሰፈያ ኢትዮጵያ ሂዳምቶኒ ሜቀ ኮቪድ ኩደሰ ገሊን አከ ቀባማኒ ጅራን አከይብሱፍ ጋፊ ዲያቴፍ ዴቢን ከኒኔጅራ ዱጋባሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሳይመን ማርክስ ፍንፍኔራ
Biafan Oromo Nile Satif Metro Bandi Rajakasu Jirtan Gamkhanen Ammo Gobbit Entana Radio Ahadu FM 94.3 Tagaltami Afur Qabti Sadi Alkan Sati Afur Jikal Kabanir Debiani Achirralle Jakasu Dandetan Presidentin Oromia Jarara Konagati Fmidame Kabenillen Rabad Jede Shawa Baha Arsidiati Fi Balet Ragalale Rakontu nga fi jecha chaalu nde saati ndudu bitruftelen akki jar de bisani da banirallet wal mariyatan muktar jamal nwerk
president imbulchin samotum maana no oromia obosh malles abdisa erga artist ha chaalu hunde sa ajjefametinin nanno oromia titti rakkon negenna uma memboda imallisani kuni guddicha fi kanjel qabati imalakananille namota midan irrat dakkabe kandawatani fi walim mariyatan yoto Akata hali jiru idiletiti debi anirretille Mariata Musa dubbihi mambulchin samotum maanaan no oromia obbo geta chow balcha radio sagali amerikatif shimani jiru.
Kayoan zani gudan toko fani mita gaye sanafi bakka mita anirretille if debi sanit aburrat hoji hoji tame inda watama lama famo hoji wanmi soma gannaka gubbo gannaka na hoji tamani injiru hoji ke sumati kalaani koona geggeessu naannoo godina oomisha ballaa hoo oomishan keessaa tokko waan ta'eef sochii naannoo kanarratti jirus inni ilaalama jechuudha ni sadaffaan namoota miidhaan irra ga'ee fi bakka miidhaa sanaatti hawaasni maal jedha waan jedhus qaamaan uummata dubbisuudhaan jechuudha wantoota sadan kanaadha jechuudha kaayyoon daawwannaa kana.
Pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa imala isaanii guyyaa kaleessaa eegalaniin godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutitti hawaasa wajjin kan mari'atan yoo ta'u ittaanseetiniin godina Arsii Lixaa magaalaa Arsii Nageelleeti. Magaalaa Shaashamanneetitti haala miidhama hawaasarra ga'ee fi akkaataa itti dandamachuu malan irratti marii taasisaniitiin jiru. Namoota kanaan dura miidhaan irra ga'e keessaa tokko kan ta'an obbo Habtaam Waadaraa pirezidanticha wajjin marii taasisuu isaaniitii fi rakkoo jirullee itti himatanii. Waadaanis akka galameef VOA itti himanii jiru.
Jechi isaanii dhugaa otee gaarii waan gaarii nu deebisanii amma ammaatii maaliif akka turanis haalli isaaniis illee maaliif akkatti waan ta'e bilisumaatti dhiifamuu ifaatti uummanni mangisti Oromiyaatti dhiifaatti dhiifamaa gaafatee nu gaddalle irraa kanaachitti uummanni keenyaa uummanni baddalamee kanaa walumatti taanee kaasnee hojjannee ijaarree. Akka duraanitti ittee taanee walumatti akka obbolummaatti akkuma saba tokkotti odun ta'in hunduma akka sabatti hundumatti ijaarree akkuma duraan shaashamanii sablabbii tokkotti akka eenyumtu akka walli jiraannutti akkanitti hin jedhaniiru.
Wanni namoonni miidhaman gaafatan yookaan immoo rakkoon isaan pirezidantiidhaaf dhiyeessan maayini. Pirezidantiin immoo deebii maalii isiniif kennan?
Qabeenyaa keenyaatti akka deebisuutti, qabeenyaa keenyaatti akka ijaaruutti, manni keenyaatti akka ijaaruutti, nabrata keenyaatti akka ijaaranii, akka boota keenyaatti akka deebisanii akka jiraannuuf jennee gaafanne.
Maali isiniin jedhan ree pirezidantiin?
Pirezidantiin akkas jedhanii isaan bakka sadii qoodanii nutti malee duraan dursanii warri mana manca'anitti warri mana balleessaniitti. Isaan manni hin ijaarraa jedhanii duraan an isaanii amma guyyaa 25 ijaarree amma jara kanaa gara mana isaanii hin galchinaa jedhaniiru. Lammaffaan immoo gara qabeenyaa keenyaa barbaadayee sun qabeenyaa keessanii mangistiin Oromiyaa keessatti federaal keessatti nibrata keessanii walumatti gurree akkuma eenyumtu nibrata keessan deebinee akka hojjaa keessanii akka deebitanii hin goonaa jedhaniiru. Warri guguddaa qabeenya isaanii warra badee sun. Isaan immoo isaanis nuucinaa ta'aniif qabeenyaa barbaadayee sun walumatti bakka tokko dhaabbannee ijaarree isaanis immoo akka alagaa akka laalleef kara fuulduratti qabeenyaa isaan qabeenyaa nibrata isaanii akka ijaaraniif bakka har'aa jalqabdanii waan tokkollee waan sodaatanii hin jiru sanaachi waan tokkollee hoo uumame natu gaafatamaa jedhaniiru isaanillee.
Obbo Shimallis Abdiisaa miidhamtoota dubbisuudhaan cinaattillee hojii misoomaa bakka garaagaraatti mul'atu kan daawwatan yoo ta'u sochii qonnaan bultootaallee ilaaluu isaanii obbo Geetaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru. Imala isaanii guyyaa har'aatiin illee magaalaa godina Arsii Lixaa taate dudula daawwachuudhaan gama Baaleetti ammoo agaarfaa ilaalanii galgala kana magaalaa godina Baalee Guddittii roobeetti galuu isaanii odeeffanneetiin jirra. Akkaataa namoonni miidhaman itti dandamachuu danda'anii fi deebisanii hundeeffamaniin wal qabate hojumaan isaa federaalaa fi naannoorraa kaasee hanga caasaa gadiitti diriirfamuu isaa obbo Geetaachoon VOA'tti dubbatan.
Warri gargaarsa miidhaan irra ga'e manni jalaa uffata uummanni deebisee mana isaanii akka ijaaru caasaa gandaa caasaa magaalaa. Caasaa aanaa fi godinaa waliin qindaa'anii hojiin hojjetamaa jira. Isa caalmaatti itti fufsiisuudha akka isaan deebisanii mana isaaniitti deebi'anii. Inni lammaffaan investimentii adda addaa keessumaatii namoonni investimentii keessatti fannii turan qabeenyii barbaadaa'ee jira. Qabeenya sana deebisanii dhaabuudhaaf abbootiin qabeenyaa sun ga'ee isaanii taphachuu akka isaan irra jiruu fi mootummaan naannoos mootummaa federaalaa waliin qindaa'ee bulchiinsota magaalaa waliin ta'ee deebisanii dhaabuudhaa fi qorannaan geggeeffamee xumuramee jira waan ta'eef qorannaa sana bu'uuraan lafa qabsiisuudhaaf namoonni kunis deebanii hojiitti galuudhaaf of qopheessuu isaanii mirkaneessuudhaaf jechuudha kan caalmaatti dubbifamedis.
Deebisanii ijaaruu kana keessatti gumaachuma hawaasa naannootiin kan ta'u moo mootummaarraa bajanni addaa ramadameetiniin waan kanarratti investi godhamutu jira moo akkamiini?
Miidhaa ga'e keessumaati mana jireenyaa irratti miidhaa ga'e baay'een isaanii hirmaannaa uummataatiin kan isaan deebisanii hirmaannaa uummata naannoo sanaa hirmaannaa bulchiinsa magaalaa hirmaannaa bulchiinsa aanaa godinaatiin kan isaan. Hirmaannaa bulchiinsi mootummaa sadarkaadhaan jiru ga'ee inni taphachaa jiru ga'ee qindeessuuti ga'ee qindeessuu sana qabata jechuudha gara caalmaatti. Keessumaa immoo warra investimentii wajjin wal qabatanii dhaabbilee daldalaa fi tajaajila daddaa kennan irratti miidhaa ga'eef immoo kara mootummaa naannootiinis kara mootummaa federaalaatiinis haala kamiin rakkoo sana keessaa baasuu dandeenya kan jedhu qorannaansaa paakeejiinsaa qoratamee xumuramee jira garuu amma wanti lafarratti raawwatamaa jiru warrootumti qabeenya qabate mataan isaanii deebisanii ijaaruu. Deebisanii tajaajilatti deebisuudhaaf walitti adeemanii hin jira isa kana mootummaan karaa ittiin deeggaruu danda'u ilaalu ni deeggara jechuudha.
Haala nageenya hawaasaa itti tasgabbaa'u ilaaluudhaa fi hojumaa tasaa hordofuu irratti kan fuulleeffatameetiin daawwatame yoo ta'u hooggantoonni ol aanoo naannichaa dabalatee hedduun isaanii irratti hirmaatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Akka ministeerii galii biyya keessaa jedhetti ganna dabre keessa biyyiti birra biliyoon 200 fi miliyoon 33 caalaa walitti qabatte. Gariin baraana sun tawagga dabreetti yooyyuu wal bir qabanii birri biliyoon 35 caaltii jedha ministeerii kunan. Tsaayi daamtoota nu erge.
Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa bara baay'isaa darbe bara 2012 birri biiliyoona 200 fi biiliyoon 33 ol walitti qabuusaa beeksisee jira. Daayireektarri kominikeeshinii ministeerichaa adde Ummii Abbaa Jamaal maddeen galiin kun irraa walitti qabaman akkas jechuun ibsaniiru.
Galiiwwan kun isaan sassaabaman tokko galiin taaksii biyya keessaatiin inni kaan gumbuukaa inni kaan galii lootoriiti. Gameewwan hundumarraayyuu warra PLC'dhaan gurmaa'anii jiran hundumarraayyuu warra gara hamma kattaluu qaban mootummaa guutuutti dabarfamee sassaabuu dadhabuuf garuu gibira hammatee sassaabuun danda'amee jira. Karoorri keenya biliyoona 270 sassaabuu ture gara biliyoona 233 yookiin parsantii 86 milkoofni jirra. Gaa kana hanga ji'a jaarsaa irratti ji'a ja'anii parsantii 100 isaa ol sassaabaa ture.
Ministeerichi bara darbe birri biliyoona 200 fi biliyoona 70 ol walitti qabuudhaaf kan karoorfate yoo ta'es dhibbantaa 86 qofaadha kan inni milkeessuu danda'e. Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti mul'ate sochiin dinagdee laafeeraa kan jiran adde Uumiin galii bara darbe walitti qabuudhaaf karoorfame irrattis dhiibbaa geessisaa ibsaniiru.
Erga COVID 19 dhufee as immoo sochiin dinagdee amma ta'e qabbanaa'uu isaatiin jedhan jalaa gadi bu'aa dhufee fi parsantii 77 parsantii 86 kan xumurre jechuudha. Kun garuu COVID 19 keessa teenye bakka sochiin dinagdee amma ta'e dadhabaa dhufetti kan sassaabuun keenya milkiidha jenneeti kan fudhanne.
Gama biraatiin rakkoon galii walitti qabu keessatti mul'achaati jiru babal'inni sochii daldala kontirobaandii fi nagahee sobaa maxxansiisuudhaan hojii daldalaa keessatti dhaabbileen garaagaraa hirmaachuunis rakkoo galii walitti qabu irratti mul'achaa jiru ta'uusaa adde Uummiin ibsaniiru.
Kontirobaandii gaggeessuudhaan. Seeraan alaa namoota deeman bal'inaan hedduun immoo kanaaf kontirobaandiin guddaa keessatti fidee jira. Sochii kontirobaandii eeggachuun danda'amee jira. Ta'uu garuu ammallee guddaadha jennee kan inni tokko sochii kontirobaandiiti. Fuulduratti qaama garaagaraa wajjin ta'uudhaan sochii kontirobaandii milkeessaadha. Kanaafis bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Federaal Poolisii wajjin. mana di negara kerajaan macam tu polis di mana dia macam sama kalau kerja macam tempoh mian macam cerkap macam tu, macam kau macam mana sih ke kontrol bandi kat situ ni dan dah macam ni sih ayah lu, kamera orang tu mah sera ego macam kalau kerja sih kita yu nak esok bayar muda ni kita dapat sudah lagi, bukan tahu sama, ada kerja sih kalau kerja rasa kat tempat aman sini. Tapi deh, nak esoka ayah dan anak itu tu amir bela orang berikan tu amir sura. Selama tujuh malam tu tu muram ni pun kita cuci. Kalau apa tu yang keros kan ye, kan itu dia ni. Amir sura, jadi dia tu kita harus tahu muka tu. Tahu kan ini sesuatu tak kita akan kita ada toko nak esoka cikin dengan.
Hata uti ministeri galiwani gali ini walitik abe baradar bi rawal fakata wal berakami rawalamu. 3 billion sodomishani olin calma akar gamsises ibsanirum galin calma dan barakana walitqami wagottan arfandar banirras gali isa olana ta usa addu ummin ibsanirum minister gali woni bar bayta kuma lama fi 3 billion ibala ma fi billion sagal tama ol walitqabu dafis karor fajusa bexejram gabat radio sagal amerika tib sahaydanto ngineira kanatiyan sine ibsa gulala kan imammat united states calak isusinif esina
wagga sagaldura lontoni asad magala hama marsani kabachudan hirirto tanaga heddu ajesun yerosan hoji gara jabe summa etti hojjetan turim wagga ramo sirni asadifi michotansa bakka gaba guddicha almarat alnuman jeramu bombi trom sudan lamiwan nagabi yetti afsami lamajesan sunimo kante lamiwan Syria kun somi Ramadana soma olani waita fatira yokin iftari mati sani walin wulgani turanitram humni lontuma asad ummata sivili kuma dibheddu ajesera hidera totanaga hagas ganis gidirsera manem bernota hospitalata fi bufatale gaba barbade sudan jirenya ummata fi dimma akain qamnesi mulisera Sebabnya senaf anggawan United States, Zohar Tabiq al-Assad, anggawa kutawarana Syria fi, ilma namicha kana kante Karam al-Assad, namota yakka olana barbadamu ta'ani jachudan ramadini jiram. Kana kofa miti, American ilma Bashar al-Assad isangafa, Hafiz al-Assad akasuma gafatama itawu ifagote tim. United States jada, ipsi gulala harrakun. Sirna Bashar al-Assad akka wali galati fitin sadalanama rawwate fi ittigaftama gochu ittibufti jadeem waranni siluma barbaachisa hintane fi garajabinni ittibaheddumate kun kan inni ittidabachu qabu amma jadeeram suntawuf immo furmanni politika kara golana geegumsa tokkuma mootummootaatiin witne kumalama ibbalamaaf shantami afur jadamu dhiyaate qofti Kara sirri fi kajela ummata Syria naga busuda jadam. Zizar at makajanun kanit dema majru fi. Kokobin angon Syria ratti murta ajru mo. Ummata Syria fi. Gargarsana mumma taasifa majru gufachisi yokin. Sochi kababa bietiti dankut af kanyada mimitis jade hijram. United States gargarsa namumma ummata Syria bulchisa sirna Assad jalajirani dabalate gochu ittibufti kanjadu jannum motumma America kun walwaransi biyitti ergi egale kase American gargarsa namumma dollari billioni 11 fi qabti sadi ta'u gochu ses yadachise jiram Badira watamev itigavta umman jirachu kaba midamtota magalota hama fi almoral alnuman jada maniti rawatamev hakisera jirachu kaba kanjadu. Ipsi harakun sirna asadi fi yakamtota warana birotis serati nitiatu jada. Bulchisi asadi fi isakan degaran filanno tokicha kabu kayyada chisu. Ipsi kun nis hokara fi walabde siria zif. Formati tokichi, formata politika falagut acuda, jacudan, ipsi gulala harrakun, yadasa tumureram.
kan kana oliti dagesan ibsa gulala kan imammata United States calakisu ture
wonder da fukam nitano borfish tani tamo want to bank and wandio tan hojen kesa akto kirge binisani timnas sunamo na isa tra jaka sajenna asara lakhe nagambu sagan tafana marati.